Doom, doom, dee, da, doom. Sure is in my mind. In my mind.
Nine, nine. Aki ya Mungu walai. Nina kuzimia. I will shine, shine. Do remember that day. Nilio kutokea. Wana sema why, why. Kazi lako sikatai. Nime nikolea. Shanto wani shai, shai. Wengine ya wafai. Nime jionea. Anyota ingai. Bila we aingai. Unaniwezea.
Jamari why.
Sikatai juwa you already in my mind,
my mind.
Ukinipa sikatai na kupenda sana you always my mind,
my mind.
Always in my mind,
my mind.
Yazi nani mariza,
my mind.
Always in my mind,
always in my mind.
Shopping to the tight time, iwe China or Dubai, bye. Nitagaramia, warose maufai, bye. Wako wapi walagai, wangetu bania. Mwanzo na jidai, ae. Kuwanawe na jidai, na kupenda dia. Nipe ni furai, furai. Nipe yote ni furai. Wangu malikia, mote marangai. Musukari minu chai, chai. Umeni kolea.
Jamari, why,
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 why.
I feel to die,
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 die.
Jamari, why,
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 why.
Nine, nine. Ukini kubali sikatai juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai, na kupenda sana you raise my mind,
my mind.
Always in my mind,
my mind.
Yazi nani mariza,
my mind.
Always in my mind,
always in my mind.
Always in my mind.
For real, G Records.